Yo, clan, crown.
I'm at zambury.com. Super vibe.
Digits.
What's wrong, man?
This a mango poma, potenga.
Chita kukwada chonde sindika mwela chada kunyumbaku watopande chikwada ine kukupata poti ndima kuyada after 3 days unayamba kunyada kumandita wakuti iva udada waiwala kuti unga kwada zume ukupanga unalonjeza bubo unipata pafo nangandichani bambo mukuta wapako unalonjeza bubo.
Samango koma potenga ngungule inukuma bwesa.
Ndalama munatenga icha dinali nayo nchito. Ndalama munatenga icha dinabweleka kunchito. Koma ino mango tenga, oh sabweza. Koma ino mango tenga, mwani riza. Wangongole wangaiwe, uzindi yanka phone. Wangongole wangaiwe, tandivele chison. Wangongole wangaiwe.
Sa unalonjeza tana unati lelo chichana unati ukataba kwa bwana nanga bwanje ukupangaza chibwana obwela unajita kukwada chonde sindika mwela chada kunyumba watopati chikwada ini kukupanza kote ndima kuyada
after 3 days unayamba kunyada kumandita wakuti iva udada waiwala kuti unga kwada zume ukupanga unalonjeza bubu unipata pafo.
Which records?
www.amadzambiri.com.